Paradise Records.
Kila kitu kilichomo
ni kazi ya mikono yako,
misamali na dhahabu,
yote hivyo ni mali yako.
Kila kitu kilichomo duniani
ni kazi ya mikono yako,
magari, nyumba, uhai wa mtu,
yote vipo chini yako.
Menifanya niwe active, without you I'm nothing. Hakuna Mungu mwingine, wewe hauna mapungufu, ni Mungu mwenye nguvu, hakuna tena mwingine. You are the higher, higher than anything. You are the master of the world. Njia zetu mezimulikia na wako mwangaza, kwa uzuri na wema wako kweli umetushangaza.
Umeongoza maisha yangu, umenisimamia pia. You are the power, msalabani ulinifia. Na kutukuza wewe, wimbo na kuimbia. Nilipofikia, wewe ndo unajua. Toka mdogo, sasa nimekua. Umenipa pumzi, naishi na pumua. Mbele zako najongea, you are my life, na gizani nitapotea. Upendo wako maisha na furahia, umniti mara haujawahi zinzia.
You are the higher, higher than anything. You are the master of the world. Wema na fadhili zako zitanifuata, nikae nyumbani mwa baba yangu daima. Wewe niwe miliki wa kila kitu, wewe niwe Alpha na Omega.
Everything
belongs to you.